ɗo e garke on ɗon kettino habaru sukaɓe ummatorɗo studio kalan gwaddanta on gueccigiri homone hokka on habaru o Aissa Maddo demmonde Abdoul Mamouni foof mo Abdoul
jamni wallake Aissa habaruji ɗi e gaddan en sukaɓe ummatore wonde no hettinini en alal o
nder habaruji ɗiɗi hande ni min puɗɗira dow teddede kono ɗi waɗana ɓiɓɓe attimo komin tibiri nder région maraɗi ga hisindeɓe ñaw corona virus nder yewtere pindinol meɗen min gaddana on tarihi suka ummatore Abdoulahi Mohamed janngo non kuma emo waɗa parking ko motoji hano wakkati humen kantira e fijo cuninol ɓalli banniraawo joni kuma en kaala dow co'aaki janngirde ko ɗum waɗi joni ko adi hakkillo himɓe kanjum woni kaddule pirtol ɓalli
gonga noon Aissa lumaku kaddule ɗe duni ko wonno waɗe ɗu annden ni no woodi riiba sanne sukaaɓe janngooɓe ɓen duni fa hannden no tefa are ɗe enɗen sanne jooɗuɓe are ɗe du fuu no ɗon no nana belɗum majje en kettino ko Hawwa Mamman waddani en dow majjum ko firta e fulfulde
ɗo enɗan ñeme rompo e liberté ɗon wonto tenɗeje gaɗa to kullantereje connete ko heewi sanne ɗum du konnon tawa e nder muɗum kaddule pirto ɓalli ɗon du wonto saaroɓe sukaaɓe hewɓe yaatuno heɓana ɓiɓɓe muɗum en hono kadduleje ɗen enɗan
zanka sport jinaɗen
kaddule ko EPS kam mi wari sodande suka an gon keme jeegom mi soodigal
sottoɓe kaddule ɓe ɓe mbi ko neɗɗo wadde fuu ɓe keppanta ɗum nde kadduleɗe
an kiki haago baggumo borenkay
ko ɓe ƴama soode no ɗuuɗi no woodi ƴamteɓe cooda daɓɓe no woodi ƴamteɓe cooda no woodi gal keme jeetati keme jeɗɗi fa keme joyi nden ne foti fuu ko neɗɗo waddi heɓan ko
ceedeɗumnoprobléme
kamɓe sottoɓɓe ni hunnon ko laatin ɗo no waddanaɓe keɓal sanne wakkati mo kalte o soodoɓe maɓɓe no heewi sanne
Aissa jonka e sejen to enɗan maraɗi komin cibiri gaɗane himɓe filla cukaɓe attimu en gonaɓe no jangguine to enɗen nder jangguirde gon indirane Orphelina Saint Michel fa hannden eɗum duro ko watta to cukaɓe enɗan nanggu coronavirus o enɗan
nonnon banniraw kam ɓe darni semin kettino ko bannimen lildomen Mohamed Mamman ko ɗum firti ɗengal fulfulde
en tawa kanani eley hoggo to sukaɓe ɓiɓe attimo joguete kañum e himɓe laatiɓe tawdaɓe saɗormaji goɗɗi ɗum du kono wonade l'école mo cibri gobir to fii coronavirus o enɗan laaɓi fuu koƴama ko wata ko tawe cukaɓeɓe ndeneke yaade e nguɗo ñaw nani ko mbiyeteɗo sere Marie Augustine hoorejo l'école o haali
min joɗɗini laaɓi kisnoji ñaw coronavirus gu hano kulle lotirteɗe juuɗe gattol cuumi to ɓe ñamata kando nonni min gaɗi
hewɓe maɓɓe kamɓe sukaɓɓe enɗan fuu yo rewɓe nan enɗan eɓe kettiɗo sanne kulle koɓe gonɓe kalne e dow fi coronavirus on enɗan l'école o no waɗana bindi takkaɗi eɓe ƴeewa ɗum dukonɗo sanne dow
hakkillo ɗon e memude guite he kine loton juuɗe mon no woɗiri ko watta ba se gonduji capanɗe tati deni onon ɗojjana ɗilol gaɗon nder soɓɓudu mon
golloɓe eley hoggo to attimiɓe jogaɗo enɗan golle ɗeɓe gonɓe gaɗa eɓe jiɗi ɓe jajina ɗum fa ƴaɓɓo ley l'école moɓe tawa o enɗan
alal bittiɗo oni ton wuro gaya sukaɓe ummatore banguere kuartagi go'o imma ɗiɗi ɓe gaɗi buwol imma boƴƴino loktororden en sanne kam ɓeydare semin kettino ko bannimen lildomen fadel alu ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ɓe tawɗa e buyurɗi kañu e peeluji kamɓe sukaɓe ummatorɓe ɓe kewi sanne laatiɓe gari ɗo enɗan loctorore mawde nde gaya gam batte wadde gollal moƴƴungal sanne koɓe puɗɗir woni uddugol gayɗe ko laati bonni lawol ngol sanne
fadde amin warde ba to hopital malngal ngal gaya ngal min maɓɓi gayɗe lawol jehol loctorore kuartagi min gari wuwude to morgo ɗon gam min jii nokku ngol no tunni e gayɗe fuu ko tawa to morgo ɗon min ufi ɗum illu subaka
himɓe tawaɓe eley bangueji ɗe enɗan kay koye muɗum en no belti sanne e dow golla sukaɓeɓe gonno gaɗa ɓe mbi eɓe gattano ɓen ɗon sembe du
sama surpris
ɗum jowi kam na ko jami to mabɓe yettudeɓe gam laaɓal kam woni cellal
pudu chapeau
ko sukaɓe ummatore gaɗi ɗum no hani yettede hande nde neɗɗo waɗi no faman ko bayle waɗi
kamɓe sukaɓe ummatore eley jawdi mabɓe halal kañum won koɓe goni eɓe gaɗira butolngol enɗan
ko gimmi haalande ɓiɓɓe wuuro ni woni toɓe kettinano wiide gomnanti waɗanaɓe hunde fuu
ɗo gallure gaya gollal ngal ɓe waɗi ɗum enɗan no miile ni horiɓe taɓe nder gallure nde ka en du konɗal gaɗa honno mabɓe ni
Aisa sai ni jonka gaden filla yautare pindinol handen
non non bannirawo der yautare pindinol meden ni hande men gaddanen on tarihi suka ummatore Abdullahi Muhammad biddo agadesno en suka ummatore gado jande no gine jogirte e har filla jahale kasen ga yaadu yeso jande makko ni wakkati potiri mo wada parking ko motoji ganni be dar dalme kettino tarihi makko e mabanni me anise karim ko lildo me ko dum firti dengal fulfulde
o balejo non seda darne makko noda meter go o e centimetre chapade jedde joy Abdullahi Muhammad Jiakana Agadez wana mo janga do fi no gineji jogorte har fille jahale le lekol godon don Agadez dunne o hebi sadorma bawde ko to ko heba o yottina jande makko de dum waddi ko kanko Abdullahi wakati mo powtir lekol warno o mabbiti nokkure ko wite parking to himbe ndesoto moteje mudun en gam batto heba o yobana jande makko de o yar dun yeso
après avoir achevé ma
chagal kantol am jande ko hitande arande dum mi hawro e rafi bawde ko jangata Allah e mayde dotti gam heba tokkitade jande am wadi ko mabbe timmi nokkure garrenude moteje tenimbe garta ngada weltare mu en le commune mo Agadezo
handen Abdullahi endan o mo wodi nokkuje kewde honno endan to o watti sukabe no golla elay arzu ko mo heba mo hawra hawrdum yobo no wi jande makko ne heba o yar dum yeso de haday o mo jogi golla ngal du faano wodi
handen mi hawja kina nokkuje nayi to moteje pandata motere fu budi laso de mi hojana sukabe ummatore nayo wombe no kinani kam nokku jambe Allah yettama ko kawrumi chaka lebbi didi duni kemmi yobande horam cede jande ko hitande dida beredu kam fu e gineji jangirde
jun ku cidien
horebe gallurnde koy mudun en be bi Abdullahi golle wadde wodi sanne
si en jen
no suka umma tore non gondo do jogi horemu e hojude wobbe golle den iri majjum hani hoje misali gam yaadu yeso kominuji ami e leedi din e horemu
si le pays en general
be golle ko Abdullahi wadi walli nguika moteje buytiri e der commune on mo Agadez
to waysa jonke se naten der fiyoji cionyul bandu
fijoji latul balliga kolobbiji leji tuban kobe no hay e hore mudum lawol tatapol fijoji di hanti bayer der groupe a ka woni yeso didi jenay real madrid ka woni tatapo der groupe b didi nay der groupe c city mo pep gorjiola ka woni yeso didi jenay fc barça der groupe g ka woni yeso didi jenay juventus deki manchester der groupe h ka woni ardido PSG woni tatapo didi tati o men kanteni o habruji amen kuskabe mator metti ketinaki on ketini men do ngidi ketinago habruji o ne on dola RT tati didi imma jo on jobata budi bago to seke sire godion kiyari